More music on DavePlay.com. Kwamba unatupendelea kama makosa mbona daily tunakukosea upendo wako kwetu ni mkubwa na shindwa kuelezea viumbe wako wanaishi kwa visasi kuoneshana love and peace hawataki dunia ingetawaliwa na mioyo safi pengine kusingekuwa na mapolisi na risasi yani kitu sio kitu tunachenjiana ndugu moja kwa mwenzie tu mapenzi hana kwenye kutafuta riziki kuna mengi sana wako na upendo toboe wako mba wapendi bwana I wish tungeishi kwa peace and love that everyone would have a decent life mitani kote kuzagae kiss and hugs tungeweka hii dunia into different vibes so let's depend on the prayers God will lead us all the way up and if we do good stuff when we get there only good stuff is gonna pay us tunavaliishi wala so dunia inavotaka ila tumependa wenyewe na niragi siwe kubadilika kwanza sasa change and look we should be sad if we say love peace and love, that's why you share decent life. Peace and love, peace and love is all we need. Peace and love, yeah. Vyema tupendane sasa wanadamu Mana dunia lini tutayacha tufahamu Kuringia wenzako kuto wapa ta salamu Sio utu, sio sifa, sio ujanja, sio nidhamu Vifo vya wenzetu ni dalili tosha Kutukumbusha kwamba hata sisi tutaondoka So tufanya mambo yalo nyoka Ili tuache kumbukumbu njema kwa tuliko toka Tufanya dunia yetu iwe better place Tuoneshane love na si kuonesha hate Since I gotta be forever best Tazidi push love forward, never rest Mungu mbele yako nisha karibia Mikononi mwako na ikabidhi Tanzania Bariki Afrika yote na dunia Pia nuru yako tutafry ukituangazia So let's depend on the prayers God will lead us all the way up And if we do good stuff When we get there, only good stuff is gonna pay us Tunavaliishi wala so dunia inavotaka Ila tumependa wenyewe na niragi Siwe kubadilika kwanza sasa Change and look we should be sad in peace and love Yeah, peace and love Tafanya tuishe decent life Peace and love is all we need Peace and love Sote ni mwana Mwata tushikane mikono tunde wote kwa pamoja Chuki hazilete tija tuishi kwa amani sote lengo letu moja Let's make a better plan More music on DavePlay.com.